Yeah. K4 Octopi IZZO Better number 9 is finest. Yeah, better act like you know. Getting serious in this business, nigga. Yeah. Tumepunga jia vitu nyingi mana tujaskizwa. Mtaani bado haki zetu tunazidi kunyimwa. Wasio natia wanazidi kushikwa, kupigwa, kunyanyaswa mpaka wakikisha wameuliwa. Watoto wetu wadogo bado wanataibiwa. Watoto wetu wa kike bado wananajisiwa. Hizi zote ni serikali nazidi kulaaniwa. Alafu nasikia mafala nasema tindo demokrasia. Minta zidi kubonga bana josta choka. Saita vitu sikize ngoma kwa maiki nataka umeokoka. Gava, mbona mna tribana kutulenga jo. Pende msipende, bado niko kibera. Mlenge msinilenge, nimechoka kwa nyapara. Kuwafanyia kazi bana nyinyi mkilala. Watoto wetu mkitumia kaa vyombo vya anasa. Mlio za watoto, maisha ya ghetto. Life ya kisoto, vipo za mapoko. Joto vya moto, hizi zote zinafanyika man hapa Kenya. Wabunge wa hizi, daily wanazidi kupenya. Okto, bizo, hizo, lizo, mawazo ambazo nilikuwa nazo na bado na daima elezo juu nimechoka bana na haya matatizo. Yo, yangu ni ya wa Kenya internally displaced. Wanalia kwa rain, wanna go through pain, no gain. Wanavumilia kuwa citizens kwa country yenye malida hawana conscience. Wana concentrate kuembezo la dissents. Common sense ime exit they person. So wana multiply efforts za kusteal from the people. Gani movie atwezi survive kuona sequel. Kasi constitution ni arguments aziko. Za kukama flood vitu wanafanya chini ya maji. Watu wanadai wana faith na gava if any. Inueni mikono juu tushangae na nyinyi. Juwe nye nchi wanadai fuck you pay me more. Hawataki vida wana demand range row. Na wananchi wanaendesha vitu za kupedal. Na wananjaji wajaweka kitu kwa bawel. Yo, there comes a time in every citizen's life when you gotta stand up for your right. And it's up to you and me as a people to make sure these motherfuckers don't strip us naked. It's up to you, it's up to me, it's up to every one of us.
Yeah, ukweli jo. Ini reality, life ine tumepitia my boy. Maze ustake tena kupitia the same life. Stand up maze. Sindo tunaza change community. Tunawaomba tu jo, my boy pamoja jo. Youth better stand up. Yeah. K4 Octopi IZZO. Better number 9 is finest. Yeah, better act like you know.
Babs on the track, oh.